war qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Uganda ayaa lagu xaqiijiyay in ciidamo looga dilay dagaal culus oo maalmo ka hor ka dhacay magaalada Markay ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Afayeen u hadlay dawladda Uganda ayaa sheegay in ugu yaraan laba askari looga dilay dagaal talaadeen dhaaftay ciidamada Uganda Al-Shabaab kula beegsadeen magaalada Marka. Ciidankeena ka midka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa weerar dabagal ah kala kulmay Al-Shabaab. Laba askari ayaa looga dilay weerarka xilli uu magaalada Marka booqanayay farmaajo, ayuu yiri afayeenka u hadlay dawladda Uganda. Wuxuu wakaaladda wararka Shiinaha u xaqiijiyay in ciidamada Uganda ee ku sugan magaalada Marka ay kala kulmeen weerar gaadmaha, isla markaana ay jiraan ciidamo kale oo ku dhaawacmay dagaalkii dhacay talaadii in dhaaftay, balse wuxuu ka gaabsaday in uu sheego magacyada askarta dhaawacantay iyo kuwa la dhintay. Al-Shabaab oo dagaalkaasi uga hadlay baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxay ku sheegeen in ay ku dileen 15 askari oo dalka Uganda u dhashay, isla markaana ay qabsadeen sanad ciidan.